kabanja olugendo lw'obuloko sirino abaana ba mukama bwali bujulizi bwennyini mukama enjegere yali azikotodehiye basanyukira wamu bayimbira wamu oluyimba lwa mukama Katonda lwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze naye no mama
lugendo lwa leero wange
newangu
ebisoomooza bingi
batambula tebatuuka kyokka bale mu ddungu eddungu eryo
eddungu si lyangu
tebamafu
ebisoomooza bingi
bamaliriza beegombe komera mwe bava awali amazzi zinyama Bana ba mukama Wali mujulizi bwenyini Mukama enjegere Yali aziko today Twasanyukira wamu Twayimbira wamu Oluyimba lwa mukama Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be Yali akikoze Naye no mama Senezibu Nevi kemu webili Noeleza mukama Gatoli nana mwami Mazima Noeleza mukama Genyumba bakubanja Mama liliza begonde Kumera mwebali Awali amansi Amalala Mama liliza begonde Gensi kebaba Awali nsimbe zinyamba
Nimbe
nimbe
Nyamba
Sinayeto
Sinayeto
Yesu
Nimbe Chukuma cho
Namule nawe
Nyamba
Namule nawe Namule
nawe Namule nawe Yesu Nimbe Chukuma
cho Bantube wa lokola, bantube wa yambaruli Baku baku
Bela vila gotcha
Masima
Omukono kwa mukama
Abantube wa firida, bewa nunda Baku baku
Bela vila gotcha
Bela vila gotcha
Omukono kwa mukama
Bamaliriza begombe komera mwe bava awali amazi zenyamba Timago